Mariko umutwe wa gatandatu. Yesu ava aho ngaho ajya mu mujyi iwabo, abigishwa be bajyana nawe. Isabato igeze ajya kwigishiriza mu rusengero. Abenshi ngo bamwumve baratangara cyane bati,
mbese biriya byose abikomora he? Ubu bwenge yahawe n'ubwenge ki? Ibi bitangaza byo abikora te?
Mbese si we wamubaje mwene Mariya akaba n'umuvandimwe wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni? Bashiki be se bo ntiduturanye?
Ibyo bituma batamwemera. Nuko Yesu arababwira ati,
nta handi umuhanuzi asuzugurwa uretse mu karere k'iwabo no muri bene wabo niwe mu rugo.
Maze ntiyashobora kugira igitangaza akorera uretse abarwayi bamwe yakijije barambitseho ibiganza. Atangazwa n'uko batamwemeye. Yesu azenguruka ku karere kose yigisha, ava ku murenge ajya ku wundi. Maze ahamagara ba bigishwa be 12, atangira kubatuma babiri babiri abaha ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani. Arabihanangiriza ati,
mugire icyo mujyana, yaba impamba cyangwa umufuka cyangwa amafaranga mutwara mu mikandara yanyu, keretse inkoni yonyine. Mwambare inkweto, mwambare n'ikanzu imwe, mujyane ya kabiri. Urugo muzabonamo icumbi muzarugumemo kugeza igihe muzahavira. Ahantu hose batazabakira ntibabatega amatwi, muzaveyo muhunguye umukungu wo mu birenge byanyu kugira ngo bibabere icyemezo cy'icyaha cyabo.
Nuko baragenda bajya kubwira abantu ko bagomba kwihana. Bamenesha ingabo nyinshi za Satani zari mu bantu, basiga abarwayi benshi amavuta barabakiza. Umwami Herode yumva ibya Yesu, kandi koko izina rye ryari rimaze kwamamara hose. Bamwe baravugaga bati,
ni Yohani mubatiza wazutse, nicyo gituma afite ububasha bwo gukora ibitangaza.
Abandi bakavuga bati,
ni Eliya.
Naho abandi bati,
ni umuhanuzi kimwe n'abahanuzi ba kera.
Herode nawe abyumvise aravuga ati,
ni Yohani, namuciye igihanga none yazutse.
Kandi koko Herode yari yaratumye abantu gufata Yohani, baramuboha bamushyira muri gereza. Impamvu yaturutse kuri Herodiya, umugore w'umuvandimwe we Filipo. Uwo mugore Herode yari yaramutunze. Nicyo cyatumaga Yohani abwira Herode ati,
ntibyemewe ko utunga umugore w'umuvandimwe wawe.
Kubera iyo mpamvu, Herodiya arwara Yohani inzika, agashaka uko yamwicisha, nyamara ntabishobore. Herode yatinyaga Yohani akajya murengera, kuko yari azi ko ari intungane, akaba n'umuziranenge. Yakundaga kumwumva nubwo yamubwiraga ibimubangamiye. Nuko Herode atumira abatware be n'abakuru b'abasirikare n'abanyacyubahiro bo muri Galileya mu munsi mukuru wo kwibuka ivuka rye. Noneho Herode yabona ko ari cyo gihe cyo kwihimura. Umukobwa we araza arabyina, binyura Herode n'abatumirwa be. Umwami Herode niko kubwira uwo mukobwa ati,
nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha.
Ndetse aramurahira ati,
icyo nsaba cyose ndakiguha, naho cyaba ari kimwe cya kabiri cy'igihugu cyanjye.
Nuko uwo mukobwa arasohoka abaza nyina ati,
nsaba iki?
Undi ati,
nsaba igihanga cya Yohani mubatiza.
Ako kanya uwo mukobwa ariruka asanga umwami ati,
ndashaka ko mumpa igihanga cya Yohani mubatiza mukakimpa nonaha ku mbehe.
Umwami agira agahinda kenshi, nyamara kubera ko yari yabirahiriye imbere y'abatumirwa be, yanga kukimwima. Ako kanya yohereza umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohani. Uwo musirikare ajya muri gereza aca Yohani igihanga akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa nawe agishyikiriza nyina. Abigishwa ba Yohani bumvise ibyabaye baraza bajyana umurambo we bawushyingura mu mva. Nuko intumwa za Yesu zigaruka aho ari, zimutekerereza ibyo zakoze n'ibyo zigishije byose. Maze arazibwira ati,
nimuze tujye kwiherera ahantu hadatuwe,
murujeho kato.
Kuko abantu bari benshi cyane ari urujya n'uruza, bigatuma batabona n'uko bafungura. Nuko bajya mu bwato bajya kwiherera ahantu hadatuwe. Benshi mu bababonye bagenda barabamenya, maze bava mu mijyi yaho yose bariruka banyuru y'ubutaka babatanga kuhagera. Yesu ageze imusozi abona iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bameze nk'intama zitagira umushumba. Nuko atangira kubigisha byinshi. Umunsi ukuze abigishwa be baramwegera baramubwira bati:
"Ahantu ntiyatuwe kandi dore burije. Sezerera aba bantu bajye mu mihana no mu nsisiro za bugufi bihahire ibyo barya."
Yesu arabasubiza ati:
"Ahubwo muba rimwe mu bafungurira."
Baramubaza bati:
"Mbese uragira ngo dutanga igihembo cy'imibyizi 200 tubagurira imigati yo kurya?"
Nawe arababaza ati:
"Mufite imigati ingahe? Nimuje kureba."
Bamaze kubimenya baramubwira bati:
"Hari 5 n'amafi 2
Nuko abategeka kwicaza abantu mu byatsi bitoshye biremyemo amatsinda. Maze bicara mu matsinda rimwe 100 irindi 50 bityo bityo. Afata iyo migati 5 n'amafi 2 areba ku ijuru ashimira Imana. Maze amanyura iyo migati ayiha abigishwa be nabo bayikwiza abantu. N'amafi 2 ayagabanya abantu bose. Nuko bose bararya barahaga. Maze bateranya utumanyu tw'imigati n'utw'amafi twasigaye twose twuzura inkangara 12. Mu bariye abagabo bonyine bari 5000. Bikirangira Yesu ategeka abigishwa be kujya mu bwato ngo bamubanzirize kugera hakurya i Betsaida mu gihe agisezerera iyo mbaga y'abantu. Amaze kubasezerera azamuka umusozi ajya gusenga. Bumaze kwira ubwato bwari bugeze mu kiyaga hagati, naho Yesu yasigaye umusozi wenyine. Abonye ko bagashya bibaruhije kuko umuyaga waturukaga imbere bujya gucya, Yesu aza bagana agenda ku mazi asa n'ushaka kubanyuraho. Ngo bamubone agenda ku mazi bakeka ko ari umuzimu bavuze induru kuko bose bamubonye bagakuka umutima cyane. Ako kanya Yesu arababwira ati:
"Nimuhumure nije mwigira ubwoba."
Abasanga mu bwato umuyaga urahosha, abigishwa be barumirwa. N'igihe yatuburaga imigati ntibari basobanukiwe icyo bivuga kuko imitima yabo yari ihumye. Bamaze gufata hakurya mu ntara ya Genezareti baziri ku bwato. Bakibuvamo abantu babona Yesu baramumenya, bagenda bihuta bakwiza inkuru muri ako karere kose. Abantu bumvise aho Yesu ari bahita baheka abarwayi babo barabamushyira. Kandi aho yahingukaga hose, ari mu byaro, ari mu mijyi, ari no mu misozi, bashyiraga abarwayi ahagaragara bakamwinginga ngo byibura bakore ku ncunda z'umwitero we, abazikozeho bose bagakira.